Yes!
On deck.
ZLouder.com.
I had to share my story though. It's just part of it, part of my story. Yeah, me Danny Johnny C, Captain Oro Cizo.
You're killing me.
Chino chaka zina yanga mwizi wa bwino bwino. 2009 na kumanya slap D. Palezi menzi freestyle ine na maji. Tachinja na mabaz back to back na bagai. Slap batotela, halivela mushe. Ile kuona zona fakamo na chimwela. Halichaya approach tachinja na manamba. Anatinefu na bantu baso bali na hanga. Same day, tagwira breakpoint. Halichaya invite, taenda breakpoint. Back to back, mafeva yambo bwela nambo chiringa na crew apo tupi ambo diela. 2010 first single ya choka banatika chokela kutika mtu kokosa. Kokosa tour after tour weze kutauta na bapango nkara shua. Apo nishi sini sala na pama chats. Hine na BJ became best friends. Tika punda tuambe po ninshi tange namo. Hit makers we brought koko liko. Nikuti kweni kalipo fika popa Z. Show after show tinaiba na na bet. PJ atisia bena benzo lila bati mukati wako nduela. Bantu bwetu bwetu Johnny C this apa Johnny C anasila. I had to laugh and mourn my friend. Fair Jam Records apa ina nisaina. Sunga mvele chevo kuati apa ina ina. My hit mungale mopenda. My feature mungale mopenda. Baby bay ali proud of me. Honey who's a baby J, I love your destiny. Signing off Captain Johnny C.
The most of it on deck.
You're killing it.
Nas on deck.
Exclusive to ZLouder.com.